Dream City.
Here's another one.
Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah.
Kila siku na furaha na siku ya mazongi. Kila siku ni sherehe toka siku ni kuoe. Nimeanza gym na gopata kwa kibongi. Imi sosi unoni pasta iko na popote. Hii furaha unanipa staki kompea. Ule utamu unanipa staki kushare. Kuna mengine unanipa staki kuongea. Ndo mana jingo kisema umana potesea. Nyumba kubwa yenye rabila wageni. Tukigombana nye situa teni. Wala soke sikesha tuta bang bang. Afu fresh let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na swezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na mida.
Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah.
Squeeze kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah.
Nimechange.
Oh yeah.
Squeeze hata basa tena sieni.
Oh yeah.
Mapenzi ni mengi dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sio ataka nisha umizwa nisha sahau. Kaona bisha nitakualika in my house. Utanikuta kwenye garden nacheza na watoto. Kuna washikaji, tunakunywa loko. Tukikumbuka mbali, tumetoka sikitoto. Tuna miakela bado mapenzi moto moto. Nyumba kubwa yenye rabila wageni. Tukigombana nye situa teni. Wala soke sikesha tuta bang bang. Afu fresh, let me do my thing thing. Mama mjengo amevimba. Uwezi kuja home bila ratiba. Na swezi kuishi kawaida. Squeeze na kwenda na mida.
Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah. Pona. Vidonda na makovu vyote nimepona. Oh yeah.
Squeeze kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah.
Nimechange.
Oh yeah.
Squeeze hata basa tena sieni.
Oh yeah.
Mapenzi ni mengi dina sahau. Wote walopita kabla yako nisha sahau. Sio ataka nisha umizwa nisha sahau.
Kauna bisha takualika in my house.
Yeah. Squeeze kila kitu kimechange.
Oh yeah.
Squeeze sina tena mambo mengi.
Oh yeah.
Eti nimechange.
Oh yeah.
Squeeze hata basa tena sieni.
Oh yeah.
Here's another one.
Five now.